tedduɓe oɗon jokki heraadere fi fulfulde yamde sappo e jeetati silmaji capantati woni ñaame lamorde Niger waktu goto fawi hen to Paris lamorde Franci
Ahmadou Barouba.
Ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi ko to Niger caggal alhaali ko ñalli hanki e nder lamorde nde ñaame pecce jamma hanki kono koɓɓe andini ɓe jabti laamu Mohamed Bazoum jewte paɗanoma guila subaka mbaylani hay hunde e o alhaali pelle kewɗe e leyɗele ko kolli metti mumen e samminere laamu ko waɗa toon to Niger. E fuɗɗode kabaruji ɗi tedduɓe ma en jaadu hen e nultodiraɗo men ñaame seppoji waɗi toon gam hollude balla mabɓe fewde kono koɓeɓe e ɗi seppoji arara e Russie teskama e mum ko hewi bonnama guila konunkoɓe barkane jalti to Mali e to Burkina Faso e hitande faltide ko heewi e mabɓe e nawama to Niger 1500 konunkoɓe Franci no tawa toon fanare majjum ko haɓude kuliyankako e nder diwe Sahel ɗe e nde samminere laamu to Niger no gonal mabɓe hani waade toon ma en keɓ jaabowol ngol e nder kabaruji ɗi. Tumbodiral leydi Russie e leyɗel Afrique udditi hande to Saint Petersbourg ngol woni ɗiɗaɓol caggal hitande 2019 koyeɗe leyɗele no waɗa batu fodde horeɓe leyɗele nogas e ardiɓe gouvernement Afrique naɓe noon tawe e ngal udditan e dow ɗum ɗo e lebbi tati walla lebbi nayyi guure nami en gabbe ma naat e nder yoga e leyɗele Afrique. Tedduɓe on calminama on juurama on jettama bismilla moon e kabaruji ɗi ko to Niger puɗortoɗen caggal ñalawma guurɗo hanki toon to lamorde nde ñaame pecce jamma hanki kono koɓɓe andini ɓe kepti laamu Mohamed Bazoum caggal majjum ɓe kolliti hippude gollorɗe laamu foof e waɗude uddere jamma ko reji Niger jaltunoɗi salade e alhaali sakkitama to lamorde nde ndewna lawol jewte puɗɗanoɗe guila subaka mbaylani hay hunde o alhaali e nder kabaruji ɗi joni joni en garat e jokkodirde e nultodiraɗo men Amina Diofo. Amina Diofo mi salminima
Amadou Barou.
No Niger wordi e oɗo saaha mo kaleten ɗo
hande ñalowma ni Amadou Barou, ɓiɓɓe wuro lamorgo Niger ni ɓe ɓurti hande dow laabi mawɗi ɗin ɓe kolli weltare ɓerde maɓɓe ko konunkoɓe ɓen adi laamugo. Ɓe sukaɓe worɓe ɓen ni ɓe paɗi suudu PNDSTARIA fedde politique ko horejo leydi din Bazoum Mohamed. Ɓe buli otoji mobiliji ɓe pusi suudu dum ɓe nauni yimɓe ɓe adi dineji ɓe doggidi irdera alhaali o ni CDA o no filo heɓa dabareji moƴƴuɗi. Ɗum saabi horejo leydi Nigeria Bola Tinubu ni o hokki lawol gilla kenga ko ɓe umminan himɓe ko horejo bene kan aɗoto himɓeje ɓen ɓe gara nder leydi Niger. Garki Patrice Talon ni fahinde ni garki makko yi'aka nder leydi Niger e biol ɓadiɓe Patrice Talon ni dera haala maɓɓe e bi Patrice Talon waray gam konun koɓɓen ɓe ɓurtini talkurudo koɓe bi janano fufta natu hakkune maɓɓe kadem ɓe uddi laabi ɗin.
Kono Niger laɓɓini darde mum e nder cimtol ngol ɓe ɓangini beete hannde ɓe kolli eɓe gondi e kono koɓe woɓɓe ɓe saabu muyenamin yidde maɓɓe woni fillanade horejo leydi ndi e koreji mum jam haɗude fitina hakkunde kono koɓe leydi ndi e hisinde koreji Niger musiba. Niger ha joni keddoɗen moɓodiral mawgal waɗi to ñaame gam waɗude seppoji hollude balla maɓɓe fewde e kono koɓe leydi ndi caggal samminere laamu Mohamed Bazoum daka landa tawaɗo e laamu ngu bonnama ha boni keɗoɗen yoga e jiyande mabɓe.
Hande min ɓurtino min kollakan ɓerɗe amin no ɗon no wela sanni. Ɓe konunkoɓe itti e lay tampini e lay bojji e lay rafo e lay mayde.
Meɗen weltani Allah ko konunkoɓen ciwli laamu ngu kon. Ndaare sattede ko holto kaalisiɗe ogirɗe leydi Niger woni e yawde. Hande meɗen welti fota meɗen landi yo konunkoɓeɓen danko leydi ndi. Min nani CDA o no faala arde ɓe ukkito e ɗum, kono CDA o mara nafa hay e fus. Hande yimɓe tilaberi hino tampi, woɓɓe no ware, yimɓe amen hino ware. Min faalaka yo CDA o e Faransi yo ukkito.
Jarama no fewi. Ɓayde komi ɓiɗɗo leydi Niger, mi yonnani hay batte keptugol laamu e dow wawnere e dow dondolaw. Samminere laamu meeɗa ñawdude gonka leydi. Ete leydi Niger ina wondi e tiiɗallaji kewɗi, ko wayno tiiɗalla kisal, gonka kisal ngal ina woni kadi goɗe sanne. no bangi mi jam koni komi be ni poti jukkude darnde mumen ko na wiide ina jetta laamu ala hayde dilu goto jabni e wodo saha do sumgo jingindi di ngala caddeli teskini
prendre les pouvoirs
gila konon kobe barkan njalti e Mali e to Burkina Faso e hitande faltinde ko heewi mabbe nawa ko to Niger ujunere temede joyi konon kobe Francine tawe ton fandare majum ko habude kuliankago e der diwe sahelde e de saminere lamu to Niger no gonal mabbe hani wade ton Boliba mi salmitima
Amadou Baroba
ko wawta wonde e goldo jabu wolla
e wa Amadou Baroba ciulugol lamuji baddito Mali to Burkina Faso addi wayli wayluji e bangi kunu Francine tawte nobe e der den leydi didi gila do be tulnino e ujinaji nayi e temedi joyi joni ko be ujinaji didi e temedi joyi ujiner e temedi joyi kono ko be no handi to Niger ujiner heddini de no taweto Chad hade dum fofu Amadou Baroba Niger ko damal wonno gam webtinde natugol kono Franci to Mali joni ko ni joni non kono Franci ngu tenktini ton golle mum nyibirde mabbe no tawe handi to Nyamey lamurgo leydi ndi to kono ko be mabbe mbaddi jungo e fandu e kono Niger gam habadi huliyankobe be e der diwe gonde worga hirnangi leedi ndi ha tenki to walam e ayuru gonde sera kerol Mali e Niger ngam halulaji non ngingoji tawgol kono Franci e der Afrique no usto horejindi leedi Emmanuel Macron yemiri wande yo golle kono kobe tawtu yidde Niger nabbe golle kono kobe Franci e der leedi ndi ko jagonode kono kobe Niger e hari fewde huliyankobe be e saha mo ganduda gomo eta islamique no be hebde sembe to kerol Mali e Niger andinde Amadou Baroba jagalnde lanande woko kono Franci juri to Niger e alkamis hande kono kobe sulibbe lamu leedi ndi alarba hanki tumi France diwde pilital mabbe udugol keri mabbe kollitno hanki
Burkina Faso kono kobe ardibe lamu fadengo kolliti wonde ebe kebindi ngam golludide e Niger be kalidi ko ngudi ko hande alkamisa jagalnde saminere lamu wadi ton hanki kono kobe itti Mohamed Bazoum e hore lamugo ko e yes television leydi Burkina Faso e jakordo halfinado kongol lamu Burkina Faso nantini odo kabaru
ere finyame e do chapan de jenay e jeegom tobere didi
en kali ngardindi kaburu didi ciagal nde ngal tumandiral wadi hitande ujunaji didi sappo e jenay ngal bamti hande lawol dimmol hakkunde leydi Rusi e leydele Afrika tonto Saint Petersburg ko e tawede horejo Rusi Vladimir Putin umubah misalminima
salmitike Mamadou Baroba
holko mbawde tongude e ko yewtete ton e dedo balde didi
kono woniri ko e minambe leydele chapan de nay e jenay hondude horebe leydi Afrika sappo e jeedidi woni ko tawa e der nde jonde wonunde wadude e Saint Petersburg Cyril Ramaphosa o horejo Afrique du Sud holli e der timtol e be beedi tay e yewtudugo e Vladimir Putin horejo Risi fi pehe hana de jettede finunde e hare darnire hakkunde Moscow e Kiev e der nde jonde e dimmere e bawonde e wadude e hitande ujunaje didi sappo e jenay Vladimir Putin yewti day e beedi mobe makko tawabe e galtumbondira e biyo jettanowo kongol o horejo Risi hollay fandare makko fi jokkondira leydi makko e deleede afrikinaaje ngungengu Baroba hakkunde Risi e Afrika wano hitande ucunaaje didi e nogay hari e hewtino miliyaruji nogay kalisi dollar kono sabu argo nyaw coronavirus ha joni be waawali feƴugo ka miliyaruji nogay dun nonno serti wano sin Afrika don kanko miliyaruji e temedde didi chapande joyi e nayi
ajaram Omuba do e lebbi tati wala nayi ma leydele yogay leydele Afrique keb ngure ko kongudi Vladimir Putin kero den mo
leydi amending ina wawi lontinde ngure wala gabbe iwroji Ukraine e lawol ngeegu wala ballal wallitorgal leydi Afrique billi dentini hikka meden amini dañugol sunital moya kala bingol mi hollay e der di lebbi aroji lebbi tati walla lebbi nay men waway okkude Burkina Faso Zimbabwe Mali Somalie Centrafrique et Érythrée ila ujune no gay e jowi ha ujune temedere don gabbe walla ngure beyda don wondema men neldaybe e gabbe men hewtinay naftortobe hara yo bali heimbu
teddube hedi bere fi fulfulde jarama e jokkude e hedade ndedo halirde on mbay heditaaji e weji tati tobere refi tobere fera yamde sappo e jeridi silmaji chapande nay tawetoto madina gunas worgo leydi senegal e diwal casamance
ahmadou barouba
hande ko to niger keddoden ha joni radio golodido men jewtiten ko e boubacar belko omo golla e der radio bali fm radio go woni ko to niger o yewtidi e bani men debbo boliba hande taskara men on totama kongol on yewti fi alhali dawro niger ko yewti e saminere lamu mohamed bazoum ho radio leydi din hanki alarba ko taskaram ki woltare ni timminirten de do jonde kabaruji hande radio gollodido men mo jewtiten ko odo biyetedo Boubacar Belko omo golla e der radio Bali FM radio go woni ko to Niger o yewtidi Boliba kero den be
Boubacar Belko mi salminima
mi do noto e nota bol assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
hande adi golle e der radio Bali FM holno go radio heborte holno ga nangorte
radio Bali FM do en de mani radio de tilaveri don ningo mi don en radio on tana prévu saidi le 1er décembre 2022 to mi putu golle le radio on radio on mo halu fulfulde fercant mi ngod mi ngodana jenay e nay dum hali e tobere e joy
e hol en nukuji radio Bali FM hebate nangate
oh wallahi radio Bali FM mi dan kabado en radio on wada alali ono mbita no mbita dun kilometer aji la so chapande jevo dum hanin de region te dum han to min gonno kure amin de to min gomi den jodi do radio no wadal alali kiloji chapande jevo to on sadu ko hebar radio on
handi hol jewti burdo leludi e der radio mon go belko fm
o do mi den kaura sukabe alhali halobe do fulfulde sukabe wadobe alhali kom kambe fulfulde himbe mbita dum theater na alhali namuji fulbe enni anka ko nandi mudum alhali kibaruji den hokke himbe no kebano kokka kibaruji ni en midan kokka kibaruji ni kambe dum be kala le fulfulde jamaji no wodi ko be ngarta be jodde himbe be ngari be jewta be kalde mudum enni fu holla alhali ko wontu mudum mi ndago midan kolla do filla durgol jawdiji yonno be kolla jawdi filla jawdiji ngala dum hanin anka ni be kolla labi kewdi labi di duuti yono ko be radio ngarki mutum warde jon wallami dan don nafo mo sanne
joni hol saddaaji wol tidan laaji di kawrotot e radio mon go
radio amen momi den kawti jon radio o ada andi radio runde fu gollalde fu tama no kessal fu no wodi tampiri no wodi torra gam radio on jon o biden jidi gam pilon amen on bumbo do yarta do ton ko atta ko wuriji no wodi noppi ko min jidi min kebi min balla min pin jabino ko mbormi ngadino dereji gom min bi min balle dumani no watta ko radio on wotto wake janne gam jor ko radio on wodi ko watta kiloji la soji tati famina mbita chapande jeegom e fulfulde kiloji din no wada dum radio on no yahaton mi den jidi radio on tawe wittake ton gam himbe no noddami no biya wala radio on no jidi beyde yotto to mudi am haybe nana yottere ami be nana beldum majji to difficulté mum min gondi on kan woni gineji ni min gidi min balle radio amin keso non min gala gineji min gadi dumani bajum minen wombe no golla de radio min gonana min himbe jeetato on min fu moteur worre min godi moteur hundu kan wo mi de gollindira ne min gadi kam min koyta min jaga de ma hawrinde gon wadi do moteur min jarta min gado golleji min gartira min gala lore gineji amin min gala dumani ko hebbi mi de gidi min balle kay ne min kebi wallami de jidi ko wallete sanne radio amin mo jidon
handi e der di walti laberi holko woni ton holko joli ton holko woni ton handi hol kabaruji burdi tenktude handi e der di walgal
wallahi handen awrindeji dinni do filla alhali awrindeji handen le tilberi do ka handen hakkilu kingo ni woni wala jahaji din gam handen ko woni himbe habdoji di min gonno gada dum handen kanjum do nanda fu hala majju ni wadde te fillamu amma handen kay gada mudum yon ko himbe no don no gada hawrindeji no gada dum hanin no kala no jewta yewtereji lobbi no kalda e mudum himbe no jewta gada dum hanin jinanda so labaruji be kokka labaruji duniyaru ko wonno wada labar leydi amin be kokka labaruji leydi janani be kokka labaruji ko wonno wada amma labaruji ko won hande leydi amin di ni woni filla dum hanin himbe tawen nangondiri himbe patto himbe acca golle bonde himbe ngara balla daro do golla leydi golla nangondira golla leydi hande dum majju ni won don
iyo dum nan Boubacar Belko a jarama no fewi mi weltim e ma a jarama
aha mi yetti sanne wallahi pulari Allah beedo pulari Allah yar pulari yes
amin
don da jama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabintini manako meden
Amin.
Weli am sanne 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 wallahi. Fuddo woni fuddo mira yetta dum mira jamana dum duka.
Mi rokuma gimol diko fis denke.
En yettiɓe no feewi e kanko Boubacar Belko omo golla e nder radio Bali FM wongo to Niger. Hande taskara men totama Kongol on yewti fiyal hali dawro Niger ko yewti e saminere laamu Mohamed Bazoum Horejo leydi ndin hanki alarba keroɗen jiyande mon.
Ba Oumar Boubou Mourtien kudita baddo to leydi Niger ko kudita mo ngo hande aduno fof ene dari ngam sofnude dum de wonno ko hunde burnode wawde nyinyede e nder aduno burnde jalaade e nder Afrique ha tinti non kadi Afrique mo bangi hirnaangi be do koni ko be ganduda woni faandare mabbe tan ko hepli yoga e leydi ngam wawde jortade hen be nyiba hen takke mabbe Afrique ha joni woni ko yarude ciagal de wonno baamu koni ko be na laamuji di ganduda hore mara ko jabaaji laamuji potal koni ko be kala to laami heewani wonde leydi ganduda hore mara demokrasi de wonno kewi laamaraade ko dolam doli ninke anda ko jitti ganda hore mara malfal habaade kono wona kay arde jodo e jappere ngam diris de laamu arno mali ay burkina faso ari gine ko dum tan kadi ari niger
de bu jallo kido pulita baradu niger amene min jottore no ce president bazoum gilaw are laamu niger ala ko golle ke jam population don ko kullude ko intérêt être français won kullude leedi ni bo gilaw wi ministre ji mali yo ngacci laamu man go nya der kajen gilad dum min ngandi laamu bazoum wattinta bo min jottore no recruter ma wadno e djum bazoum so bazoum so wala kar kulta minami men ngol lam amen go ko wela am ko dum fokkon min lam amen jikon han lam amen jikon jango
awas dalno so doy pari niger mohammed bazoum bada da kudeta han dum do kam joni wadde kudeta der leddel afrique bangi hirnaange wonti tan no yarde ndiyam dum da kan yo wonti hande kala ngeset tan arame immoto tan ya wada kudeta president arame ay jodo jappende be mbiya president gondo don o mojjani wala mo liggaaki joni be jodi ma wona ha be njaha be bonande tan be gonta e hunde la ko be bawta fewnu warde civi den leptude be lornude be japtude be dum be garanta sedde yaw foti hen darade no feewi darne tinde o do kudda wasa tabidde simo tabiti tan ngandon hanti dede d'afrique de fo kala leedio sakko hore ade damini kudda wade de tum en jaadane hen fodi no mbadi komdane dum do ko addante tan ko ruttade ciagal
ba gambia ko yiden do kon ko fokkiti kon si kontini ko danze mola na do afrique de l'ouest woni mu tandari ener peji won de afrique de l'ouest di andene bata feccere ne fo ara ko ministere jogi dum ray dum moja yeyi no democratie fuddige e hore tawde kadi be dundarankie be falete be de 3e manda kambe addo problème do fop buri kon wono wono niger democratie la budo be jogi president wadi manda di do yimike o do wotanama o jodike be duwa ka accande be do be duwa ka négocier dema be hay pat ay batte ko be duwa ko impose gol force be itabe ko ittugol be do joddintina president wotanado wona ba mandaji makko din silanno yo daro ike ti o hebo ali goddo jodo
Ahmadou Barouba
teddube ko buri tenktude kabaruji di e wodo kikiri alkamisa Niger tiagalal hali ko nyalli hanki e der lamorde de nyame pecce jamma hanki ko non kobe be andini be japti lamu Mohamed Bazoum e jewte puddanode gila subaka mbaylani hay hunde e wal hali pelle kewde leedele kolli metti mumen e ko wadi ko seppoji wadi ton hande ngam hollude balla mabbe fewde ko non kobe siwlibe lamu ngu e ri seppoji araraayaji Russi teskama e mum ko heewi kadi bonnama ha tenkti non e d'accorde e lan da gondo e japperde e gila kon ko be barkan jaltina to Mali e to Burkina Faso hitandu junaji didi e nogase didi ko heewi mabbe nawa ko to Niger o junere temede joyi kon ko be Francino taweton fandare majum ko habude kuliyan ko be e der diwe sahelde e de saminere lamu ko wadi hanki to Niger no gonal mabbe hani wadude ton en kidima jabuli boliba teddube ko do kareten e dido kavaruji en garad e jokkitade joni e taskaram dingiral rewbe en jafudon taskaram kiwaltari di jareten hen ko Abdoulaye Diallo Serigne Souleymane Ndiaye en jettima en jardimo ton to karalagal ko nonone on jarama teddube
kiwal.